Kinywani mwetu Bwana tunakuabudu wewe e Bwana, unastahili sifa zako, sipo kinywani mwetu Jehova. Sipo kinywani mwetu ni yawe Bwana, hizo sifa sifa zako
mwetu
ni yawe Bwana, hizo sifa sipo kinywani mwetu, twakuabudu wastahili sifa, twakuabudu Bwana, twakuabudu wastahili sifa, twakuabudu Bwana, wewe ndiye mwanzo, wewe ndiye mwisho, Baba.
kushukuru Mungu, tunakushukuru wewe tu Yawe. Oh, haleluya. Asante Bwana Yesu. Tunaamini upo na sisi mahali hapa. Tunaamini uwepo wako upo na sisi siku ya leo. Tumetoka sehemu mbali kwa ajili ya kukutafuta wewe.
Maana Bwana unastahili sifa na utukufu. Maana heshima na uweza ni vya kwako Bwana wa mabwana. Sasa hii tunaadhimisha jina lako. Tunaitukuza jina lako. Tunakuabudu mfalme wa wafalme. Tunakuabudu Bwana wa mabwana. Tunakutukuza wewe peke yako. Tunakiri. Peke yako unaweza Bwana. Unaweza wewe mfalme wa wafalme. Unaweza Bwana wa mabwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Rekosa mata. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Don't stop. Don't stop worshiping him. Don't stop. Do not stop. Give him the glory. Give him the glory. Give him the glory. Give him the glory. Yeah, go, Satata. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Hey, Karababa, Robos. We worship you, Father. We worship you. Glory, Father. We give you glory, Jesus. We give you glory, Jesus.